Nashinjwa imico mibi ibyana na emoji ngo nzajye kwa padiri tukameniya nsaba ibi Nashinjwa imico mibi inzoga n'isegereti ngo nzajye kwa padiri tukameniya nsaba ibi Nonyereka inzira ngira icyo narumvesha umunsi rusange ibwami Nacinga n'izaba Nonyereka inzira ngira icyo narumvesha umunsi rusange ibwami Nacinga n'izaba Kundi umuhungu mujyane umugire uwawe Sugage zimwiruka ubwo zibanza zisare Ngira umugabo nawe ubwe kubera umutware Umutandukanye n'abandi umutima wawe unyurwe Mabembe mubiki ya tish Nusa siganwa ni misi Tumabuga pasura misi Covid tebura hano turi kwisi Kukukuhira tisi Nawe nuzifate nga utabisi Hamagamba kukasuzi Yaba kwanga bazanyi tenu muehesi Kukera kwa kuyari ye Waza vuga vuga kwa kusari ye Nibeshi bibanga miye Bajiba sumbuja na gufiri ye Mari wani yao ye Jie babo nyeza tui kunge Una uminye mere ye Na kwenye ngumu jatu tarichime Nishishu micho mibi Ijana na emoji Muzaje kwa padiri Tukamenia nesabibi Nashinjwa imico mibi Nzoga n'isegereti Muzaje kwa padiri Tukamenia nesabibi Nonyereka inzira Ngira icyo narumvesha Umunsi rusange ibwami Nacinga n'izaba Nonyereka inzira Ngira icyo narumvesha Umunsi rusange ibwami Nacinga n'izaba Kundi umuhungu mujyane umugire uwawe Sugage zimwiruka ubwo zibanza zisare Ngira umugabo nawe ubwe kubera umutware Umutandukanye n'abandi umutima wawe unyurwe Byose aguhe umwami kazi murwe Ganza utuze ibiganza tubihuze Mitima hamwe ishuru ngo ribahe Ubwira kane busiga twabaye umwe Dushaka kuguha umbwira mbikore kare Ibyawe n'ibyanjye Nashe niyumvishaga ko nanjye natashe Twahuje vibe imerimo Nuko nisanze mbirimo Izindi ubwo nereraga ibyo Ndaroka iwari bose numo Nabifataga nk'imiti no Nasaze urukundo rwo rundimo Navuba mbeshera ko ndimo Gukina ngo utazi ibyo urimo Nashinjwa imico mibi Ijyana na emoji Ngo nzajye kwa padiri Tukameniya nsaba ibi Nashinjwa imico mibi Inzoga n'isegereti Muzaje kwa padiri, tukamenia nesabibi Nonyereka inzira, ngira icyo narumvesha Umunsi rusange ibwami, Nacinga n'izaba Nonyereka inzira, ngira icyo narumvesha Umunsi rusange ibwami, Nacinga n'izaba Kundi umuhungu mujyane umugire uwawe Sugage zimwiruka ubwo zibanza zisare Ngira umugabo nawe ubwe kubera umutware Nyena abandi umutima wawe unyurwe